Amazima tubireke ebitujja ku Katonda waffe omulokozi tumuganye atule mu mitima gyaffe
kubanga mwesigwa asonyiwa abamusobya bonna katumwekwate
Yesu atuwanguze
katumwekwate
Yesu atuwanguze Yesu atuwanguze
atuwanguze
Yesu atutuseka